gaki ona kettin haburuji suka umma tobe ko men gadata nan jejjiru fo ummon halno on fodda mo hadda e monde Aisha Hammadu Aisha foma
sey jantam banniraw irde haburuji gaddan e suka umma tor kettin tobe la sarfu
hande ni men jamen kalno on do tetol ko woni wo e der gari nyame e kuika de habor me ko findino men jamen kalno do ekito pio ordinateur ko woni wo e tonde maradi on ko suka umma tobe ko fedde mabbe innatay do matasa masu hangen nesa men kan tana kuma bawo ne yanyafu ipijoji men ko tanin nor bonno
banira a don hala dogui ka imma tetreji ko no wade odar gallure nyamai
nonni no aisa hunna aya wana me duude senne suka umma tobe men jehi men nana ko e gona e gi'a dogui ka itetor ay ko no ade lokaci aya gan kanjum hawa mamma omo men goldeta yahi to mabbe seme kettina ko firti denga fufudde
dum du no la kominen ko am mingala mi den deni kadi wodi wato fudu bandiji di no bawi hippitade mi
de bandi
nibe fu no anda ni dum rafi golle wonno watta suka umma tore jarde rogo e wadde irgolleji daydi ko idum do hore gomnanti e wattide sogeji no jilo le galurende gandume ko ana der nyaloma e durbidde e channel jad jaruji bondi kambe droga yaade hunde fu ko wawi wonjitide hakkiloji suka ummatore be nimbe no ji ander leede kebude yaadu yeso don kamaraji ko do moto no kuje den no gatta nokko fu illa godum wanno le mintaji no jomun hebe no wadan be to do kula kepa wadde iri golleji din do kadi
bonande aya aisa hana don den nyame tanno ton e agares bumboda e ga'i joda kale ga e kalna suka umma tobe do kuika itetol go on han fedde dende innati de kapsa hel niger kanjum wa'i sigila majju unko joda kale nyanye sapo ididi yago sapo itati leru september jotudum
nonno banniraw suka umma torani no donno gadda balla mu ben do druudide bidam bonda ko e golle hilnyere e maresi hakkilo fukingo hawrin den be gadine ton kogol hirirde suka umma torum marade men kettino ko musa mama waddani ko dum firti dengal fulfulde
sukabe ummator region agadez no wajibi do mabbe ummobe daro be durwida hirnyereji gondina waddi enda horejo sawara sukabe ummator region agadez Abdourahman Ousmane Koutata o wi mballaga sukabe no wajibi e do fi o enda
la jeunesse doit
sukabe ummator kanana ngada no watto fule durbi digol e fi o fudu farnjari jaruji bondi di gankam saboto biddam bonda ko do noydu ummator de mbawiri waddude mballamu bande mosala ofi
paliya ce problème
ko wattu skab ummatore hemre yube e der community sapo e joydi region agadez kay ngari potti e battu tindidi enna be bi ko be pami dum be pamtino man dum himbe fa wodam
balla amin ni woni min poda hakkilogi sakiraabe amin worbe rewbe gam wobbe biddan bonda ko woni der erde mabbe
papa cette conférence
battu joda kale o no wodi na fakka sanne hande do der agadez
no vivons ça
joyinde no kure to sukabe wada be yaru yaruji heba sawro fa wodam kanye wattude kero sukabe ummatore fu kojol dabareji ko watte fu dum wonno ko hala do timinol batu o enda
bannira ada anni kabare de rir ko wada kiya lasar CCFN Jean Rouge ko nyamai hauri ne deni ko be gadine be gatti dana do wallude imma himbe be diyam bonnani do der gallura nyamai imi mila amma a yahi ton e
a ni kam yahai amma banni me fanta shamsu yayi ma haldi imobe kaujube sigila fijoji on e teddo mamma iro Abdulaziz sey men ketino ko waddin men ko firti dengal fufudde
e kabare derir
e ko wite kabare derir on no battino gaddow mballamu der lawol fijoji gadobe jallinidi be Niger e dun tabadu der labi sigilaki batu wadobe jallinidi puddada wadenode illunder dubujinaji didi e sapo e jenay deni min bi to nimbe wadobe dokkal yaade to be ndiyam nyami be ummo ngara jewa kadim be mballita nimbe bendiam nyame ben
pour soutenir les sinistrés
ton e maradi ekitinol omon woni on scab umma tobe e fedde mabbe dende innate matasa masu hangen nesa fedde den gen ekitine be nonno irta golloji fici ordinateurije e konanni titta
nonno bannirawo suka umma tore buri hemre kebude ekitinol golle den den der lewru mu bur men kettino ko banni men waddani men Mohamed mama ko don firti dengal fulfulde
suka be rewbe e worbe kay won ko hebi jande e do fi kulle jamande endang be do suka be kebi hono gollitirgal lobbal e le jamana mo gonde o endang no jokkiɗe e hoorejo fedde sukaaɓe ummatorde enɗan haaliri. O wi hunnon ko laati sukaaɓe ɓen keɓi ko gollira e dow word e excel e powerpoint, kulle no laatiɗe kañum won ko gollirta e zaman o enɗan Ousmane Bako Ashiru ɗiɗaɓo fedde nde enɗa
ana ko narta fillawal ndeere amin nde inde tawda sukaaɓe jannguɓe université min cigilake wadde ekkintinol piiɗe machine ordinateur ngam tefude feccita andal amin ngal min keɓi minen ndum. Min kolli warɓe to hawrinde ɗen dow komin ekkintintaɓe misali word excel kamɓe power pointer
au participant.
Powtiri jannde nde enna walli Abdusani Souleymana o heɓi ko wawi walludemo eley gurdam makko.
Mi muyi ekkitade piyol machine ordinateur ngam jon on hunde fuu ko watte saydo machine ordinateur. Ko jiɗɗa wadde fuu na ƴame sako aɗa wodi talkuru piyol machine ordinateur na. Nder lewru woturu mi ekkitake kulle kewɗe fuudu word excel e powerpoint.
Nonnon du mamman gani laatiɗo janngatana ngal laato loktoroje duɓmum ɗiɗni. O wi ko o janngina ɗum o faami kulle kewɗe laatiɗe walla e jannde makko nde wallandu e golle makko ngaroje.
Piiɗe machine ordinateur hunde sembentere noon ɗum nafiran kan du sanni har ko darta jannde am. No woodi kollol jannde ko heɓa komin aadi waɗoyde say machine ordinateur ɗum saabi ko muyum tokkitade ekkintinol ngol ngan ɗum wallan kam. Jonode hunde fuu ko watte nder ordinateur miɗo waawi waɗude ɗum.
Sukaaɓe tawaaɓe ni eley fedde nde wiyetende matasa maso hanjan nesa wona jomɓe puɗɗi wadde hon ɗum e bandum. Ɓe meeɗino wadde golleji goɗɗi nafooji yimɓe fuu hokkude ƴeddo fiste bili laayi e wuutugol eley gallure maradi.
Joni si min naatinon nde pijoji mumen ko coñinol ɓonno kam fedde hawjine filla latol bal leyɗe afrique no waɗana ƴewtinoɓe fijoji latol bal ɓiɓɓe leydi niger ɗiɗo e ekkintinol dow internet. Ekkintinol maɓɓe golni igol wi'e elite b sur la bar nder françire. Ko waddi ekkintinol gol ni illanato ñaw covid-19 kanjum waɗi kaf wo'i sigila ekkintinol gon e dow réseau sociaux ji gam heɓe ekkitinoɓe noon e jehirta yeeso e pijoji maɓɓe ko fiji bal ɗonɗe.
Nder sigila ode ekkintinoje joyi bi'a waɗete caka lasoye ɗiɗi lewru uttu yaade joyi lewru octobre. Ekkintinol fuu himɓe lasoji ɗiɗo yaade lasoji tato kan en garat.
Mohamed Ali e Abdulaziz Moukhtar Sali kaɓe no goni ekkitini ɗonɗen Niger. Kaɓe ɗiɗi on kaɓe suɓa gam ekkitinol gonɗen ko fuɗɗete ñañi 14 yahgo 18 lewru septembre ko duuɓi 2022 ilasu. Ɗon man kantini on habaruji mai ko sukaaɓe ummatoɓe sey jango to Allah yarimi.
Nde on giɗi hettinago habaruji o ño'on dow laaya RTL 3 ɗiɗi imma joyi on joɓata buuɗi baagoto sey geƴƴire goo.